Zlatest.com.
DJ Bombo, c'est pas la bite, mon gars, qu'on lui fait à la quoi. On dirait pas une mafia. N'a qu'une neuf. Yeah, yeah. Y'a qu'un pas écho qu'à challenge. Gatina va mère n'inga, feni maera viz marapa. Unlike Jonah, eat big fish for supper. In the hands down, go wet open in la medici. I'm ahead of you niggas, kuma lyrics like a niva langize, nivule monga niva broken you. Siwa salamu shape, ya same broken you. Niva container ngama tracks, ya ba parogate. Nika siya made, ya wasitia mo interrogate. Niri danger, don't get me septed, nga soja boy. Niri popina kwa niposha na nabayo boy. Bazi funsa veka, ti who's the new boy ya. Cut your career short, monga koi koi. Ya mbera of alone, ngekezi mira mwamba. Zita kazi mapo ni mchibo ya bishamba. Se monga nipu ilelevo, visiri ila mkutamba. Mulu saka, muna paka bevara. Marumba, every line is fire, monga Chinese fireworks. Tende pa muriro mutaini ya wa ace rocks. Panunga pano monga wesa washa box. Anvira punch pa biti, ujarapa ni box. Seseka nomo sima ninga mesai konga njingo. Zichingirisa chendi nyesuwa susa ni chinga. Lekamba sarure monga chienga. Basalangara monga chimalainzi ya vanyonga. Ukaleta rapa kono shumu konda. Monga sifiri sasaka sara na tulunda. Crown siba fika kwa tinalunda. Sinimera rapa nimera kika na konda. Never test me minyo minyo iri na poison. Na watu wazika wa mwabox ya bison. Mweni tunjira ni chila na python. Umumuripe makicks ndio ya Tyson. Nibafundura nga mkoyo pa kufaka sugar. Rapa monga cho umbo fuziri rapangu shuka. Ucha rapa ni skills. Zafunzi za kufaka flow. Biti ni simbi na ikasha yeso kata ku. Jepa meno uzapono kasakara. Ujarapa ni Google map kamba veo sakira. Kumabalo siko kamba no kamba jima sokera. Tiku vimbi za menso monga kasokera. Ni chani boy ni shiwa zonda po umoyo. Mvese sako njise tina trena. Wapwa na mboyo ni zetani. Kufaso njine coach soni woyo. Kazi kika za kupandula nchoyo sani. Konga konga monga okufa wene wa usha. Jine bushfire na shoka wene ya busha. Tinapisha batitika lipo pita tingolwisha monga. Boy.